Jo. Hayi, uyabona ke ngoku makheni, keni.
Hayi, hayi. Kodwa insuka apha.
Soka,
soka,
soka man. Tena le nkwekwe. Tena. Kodwa ndithi suka.
Ifana le nkwekwe.
Ebhekela man. Bhekela.
Hey man.
Tena
apha.
Kimo le mahla.
Yo molwe.
Uyabona ke ngoku.
Hayi, sinyukile.
Emakhoseni ndivele emakhoseni 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 singamakumkani kehle uyaxelela esanti sipha emgangathweni ndiyaxelela siza kamandi makehle babawela sinxiba kamandi makehle babawela zaxhentsa ndethe nemvene babawela ansangizodlala mnayo ndizobhangela izinyanya zami mtami zona zonkhusela osembe mtase ngathi wena sisithunzela emakhoseni ndivele emakhoseni 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 ulichipa kehla funi nokuduka uzisilapsi kehla funi nokubhucuka nindlongo ndlongo sunqhela nizawuguquka kumancudika utyani emane nizawusutha mna yima yima kawuvapha inxaku xokile xe sithi uxolile igqirha laqhaqhazele fa ingqele ngqeleni laqonda uqonde qheberha qha igqirha lendlela ngukonqotshwane
xhasa
emakhoseni ndivele emakhoseni 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 emakhoseni ndivele emakhoseni